si jota mani
do mali do fu fota le ngalure bomokonde datimbiya di fane reniro nyaw coronavirus jamarne yoppi dun fi wakkati fu wedindiran juude kanye buccindirade hodo wadi so be joppi dun fa kebe famtare kedden ali sisi
yoga yimbe le fa hewi bamako do fa yottole kedde leedini ko hewi hakune beedo yimbe chalnobe wedo dirde juude saabi nyaw oka fu hillaka kasin lewi yogabe nyaw covid 19 oka hello mudun jabbike le leedini yogabe ka holiti wiide dum e hore politique lambe leedini yalla na heba kalsi non jaato milori kanko isaka kone momin jidi jikoroni para ni commune nayobal district bamako do
ler covid la c'est fini
covid mabbe oka tim jonka dum latke juuna dati dibi mbawi hebirde kalsi wedo dirgol juude dum anay ni suji ami imbawa yaade chagal mudu wakati be biya adal yimbe be heewi to tubako be hore nyaw covid o ana heewi to burde afrique do na do ka min gala covid to nyaw tubako be ana wonno do tawa mi fumi mai minen ka nyaw covid ame o durum ko ne mi dembo ne watta maski de la min heba sakare ku sher bamako
ku sed bamako
alal bana bettine cuudi gollirbe kumani di chalal le leedini yubbe ke nyawbe covid 19 chapantate goo heybe tawine jonte seeda fade ne leedindi yimbe la sapo tan woni be yubboto wono be nyaw on nangi nyaloma fu beedagol adaru yimbe be nyaw o woni mudu en saabi ko yimbe be heedini bange dabareji kolitaade wiide ana wawi woddintinde be nyaw on kedo den kanko Boubacar Sidik Ibrahim Dramé point focal covid 19 le sud docteur Mali ko haltantamen do hin
ila be koliti le yontere wiide fe goto nyaw on nangay na neddo goto dudun nangi fare julde ne warde yimbe be hulno ko futimi teddinta fe dabareji kolitaade dun ne hana juhude yimbe fe so adadu o yidi ke hono ko buruno yimbe be nyaw o yaawi nangude sanni ko heewi mu en fu bamako doka jabi pikkade
lewi dunke andan be kabaruji bili de challal sakkar nyaaw ona buri sawrude dum e be narda jamarnde farta be teddina dabreji kultade wiida na way wudintinde be nyaaw o
wattu jonen kedato gol do landol gol docteur Abdoulaye Guindo goto e kumido kabar challal warta jabaade
bonjour docteur.
Allo docteur minka neddo mo nyaw esuman woni mudu ana wawi pikadina
safari joga jingon tunno mbawdi latari sababu irtude nyaw astuma ana modi dunno nyamdu jogaaji burfuf yolbere bonandi sanne nyaw astuma ka wala fi kabar vaccin ndarno jomuna wadde kala vaccin mo yidi
do katir bete hande do kabaruji meden jowidi do nyaw coronavirus en ji jeddira warore si jota mani